again. Be classic 006.
Mr. Seed again. Stubborn.
Honey, only you a city at the vet. Now live off for me. You know me, Shanga, mashallah.
You are my lover, my lover. Niruhusu nikuite paloma. Ukiniacha miroho itaniuma. My lover.
Mtamu kama peremende. Wanadai mkubwa basi nombo nibe mende hani.
Mirtaka nikuvishe pete. Yani teke teke na nikubembeleze hani.
Hii dunia ni yetu maibu. Hata ukitaka chochote nitadu.
Nakupenda sioni aibu. Anything you want nitadu.
Wendo maiji, mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, sipokona kabisa maradhi. Wendo maiji, mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, sipokona kabisa maradhi.
Kile chochote nilicho nacho ni chako my love. Kile kidogo nilicho nacho tunashare my love.
Na mapishu na mwaga kama sera. Unajua kupakua na wakera. Wenye bebo naona wendo sera. Umenipenda umenifanya niache usela.
Minataka ucheke mana unameta kama jua. Misitaki upweke ni wewe peke minajua.
Kama harusi tunayo ndani kwa mutima akimayo. Mapenzi ya meja na yuko loyo. Hii dunia ni yetu maibu. Hata ukitaka chochote nitadu.
Na kupenda sioni aibu. And anything you want nitadu.
Wendo maiji, maiji. Mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, maiji. Sipokona kabisa maradhi. Wendo maiji, maiji. Mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, maiji. Sipokona kabisa maradhi. Wendo maiji, maiji. Mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, maiji. Sipokona kabisa maradhi. Wendo maiji, mapenzi ameshika my darling. Wendo maiji, maiji. Sipokona kabisa maradhi.